Mani 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 nizakagura agakiza tubona muri Yesu iwe nshuti itarigeze ndekora mu byimbaye niho dukuru bozema imiyaga imirabani yo byatera nzakomeza mwizere nzakomeza mwiringire kwanza mubiye nibiye nibigeze uteshuka kusezerano yeah 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 Dejeje umutima wanjye kwicyuvuze amaherezo agisohora yeah yeah yeah
Nzaguma tumwizere Nzaguma tumwizere Nzaguma tumwizere
Nzaba mu masezerano
Nzaguma tumwizere Nzaguma tumwizere Nzaguma tumwizere
Nzaba mu masezerano Isi yose niyo yavaho Ijuru naryo rikavaho Nzakomeza nkwiringire Gutabarwa kwanjye kuzaza
Oya oya ntacyo nzatinya Satani nazanera ubwoba Iby'isi nabisize inyuma Naharanira gusingira iby'ijuru
Kwanza mubiye nibiye Nibigeze Uteshuka kusezerano Yeah 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 Dejeje umutima wanjye kwicyuvuze amaherezo agisohora yeah yeah yeah
Nzaguma tumwizere Nzaguma tumwizere Nzaguma tumwizere
Nzaba mu masezerano
Nzaguma tumwizere Nzaguma tumwizere Nzaguma tumwizere
Nzaba mu masezerano Kwanza mubiye nibiye Nibigeze Uteshuka kusezerano Yeah, yeah